Tony Boy DJ Lexus
Nani amekunoki zaidi kunishinde ukinita kila siku naitika Unakumbuka pale nilikuona mara kwanza nilikuwa 5 years hapo kejani na brother Nilikuchukua nikakuingiza kwa tip Nikakusikizia nikasema wewe ni noma naweza kana wewe Ebu songa naweza cheza na wewe Game yoyote utafikiria ukikatika mimi nakunganishia Umepona sasa jisikizie mashini kisonge buni mbie Sini dunge na pini Unaruka ruka na zuni kwa nini Dawa yako na kushikilia na shilingi Nuna mbu squeeze unambamba Na luga mpia tinaitua lingala Kwa club na kuskuma utoki Nisakumi usiku bado uchoki Tuende mtani tutulie Stima ndo hiyo ni kuandalie Umenona
Here, and you are now rocking with the baddest DJ.
Tony Boy. Tony Boy. Tony Boy. DJ Lexus.
Kama dakika tano two of your time Ni kweleze ni limekumai Toka first time nilipole my eyes on you Nilibelieve it's true Kuwa ni wewe tu I promise you Nitapenda huu na utanipenda tu Hadi nimepiga magoti kwenye sakafu Nitakupa chochote utakacho Pairs and pairs are golden sandals Your love I'll cherish I'll keep Killer scandals Pairs and pairs are golden sandals Your love I'll cherish to keep Killer scandals
Siku muta jama mia ini Niko busy kwenye club na katika Nimetega sikio kwenye speaker Sina muda na mtu hata dakika ati
Sorry tukutane please one more time
Huku wana niangalia up and down
Okay now please write your number down
Okay come let's get up
DJ DJ's nightmare. Oh my God. Now, hear this.
Mwamini kila binadamu mwishowe ananigeukia. Dunia nidhamishi ama uniweke niishi peke yangu, kwani ninapomwamini kila binadamu mwishowe ananigeukia. Nimtazame nani, nimwamini nani, nani wananigeukia? Vigeugeu wananigeukia. Namwamini daktari sana amponye rafiki yangu, anamweka kwenye life support machine, kumbe aliaga ni pesa na kusanya. Mama mzito anamwamini mkunga, mzalishie mtoto baada miezi tisa. Mkunga anamgeukia, mtoto anamgeuzia. Nikihaso juu chini ili nivuke boda, wananigeukia. 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 Vigeugeu wananigeukia. Nimtazame nani, nimwamini nani, nani wananigeukia? Vigeugeu wananigeukia. Mwanasiasa aliniomba kura, akiniahidi yote atatimiza. Baada ya miaka tano anarudi na kitambi bila kutimiza. Ninampa staka jirani yangu, nilimwamini kufa na kupona. Nikitoka kwangu naye naingia kuzani na bibi yangu. Nikihaso juu chini ili nivuke boda, wananigeukia. Nikihaso juu chini ili nivuke boda, nikihaso juu chini. Nikihaso juu chini ili nivuke boda, wananigeukia. Nimtazame nani, nimwamini
majengo menifanya mikukanikiwa hivyo. Yani kufupi ni majengo menilea. Menifunza kukana watu wakona umbea. Menifunza kubate tati nikiwa na so. Kuna blue ya jondo, blue ya mogoka. Kuna blue ya njugu, blue ya kuchoma. Ile blue mebaki best yangu na mwokoa. Yoskuagi selfish na dhani umelewa. Akili ya biashara majengo njoli nipea. Utakaze na njana unaishi na watu. Si vizuri kuiba ni vizuri kupiga na bafu. Tukishi na mimi hawezi lianza. Meni superstar kuhaso ni kute kwa mjaa. Asanti majengo kwa kunifungu akili. Wendi umenitenga mpaka nikakuwa mimi.
Johnny boy.
Asanti yoyoti wanipa
DJ Lexus.
Mala niko hapa.
Asanti majengo kwa kunifungu akili.
Shiko majengo na kareme saidia. Ile kwa chapa Kiswahili alafu anakuachilia. Jumu kwa na lugha kupata manzi si shida. Noma ni manzi ya kidai. Meza twende dina. Kutumia visu na uma itanishinda. Majengo ni ujanja, majengo ni kujitafutia. Chungu siwe supu jikuto umeandaliwa. Siamini kusota ndio maskiu sijalalia. Nitafute kibarua manipite na zile chuma. Nibile sufuria manipokoteni nitaskuma. Vyo vete vile natuwa mwishwe nitakula. Imenifunzo kiamua kitu auruti nyuma. Kapedi uzandukulu na okopi kushika. Tuwa sipo uza iyo sikuwa kutapikwa. Asanti majengo kwa kunifungu akili. Wendi umenijenga mbaka nikakuwa mimi.
Oh majengo asanti kwa yote ulio nipa. Teachings zako ni fiti. Yo mana niko hapa. Oh majengo asanti kwa yote ulio nipa. Teachings zako ni fiti.
Mashati mapanti ni kama waoni wenda wazimu na saa skiza hii story vizuri jamaa rap na ifanyia chapa na mafans wanao nipenda jamaa sata ukinichukia siwezi jali ya ta kawe ni MC stick to the wax unafaa kweza kutumia hip hop na other tracks sikutukia wadhiju wanatawala industry na we bado uko chini kabla jina yako igro jipe miaka kanane kalasman kutukane ndo ujulikane hip hop ni culture ya love usisahau tuwale kukwambia sikutuki na kutharau
Nasikia kuna MCs flani wametutusi Ati ma lyrics etu maze ni za upuzi Na heri sisi hao wamejana virusi Kumangana kila mahali kama mambuzi Na ninge kimia ninge nyamaza singe jali Nivenye rap joni lianza uchangani Ukalimani, ukaliani, uhaligani MC nangola kuroga ni kupata mali Matamshi ya changanya kama luka ya Punjabi Kukubaliwa na wanati hata na mababi We, wacha kujidu mze hatari Kusema na mimi nasema lakini tuni safari
Kuendele ama tusiende
streets it's Tony Boy the geek DJ Lexus your favorite DJ's nightmare
this one a good one this one a good one who next follow the shots I'll see you back in the dance let's go one two
Mini mugenge na pizza gana zile ziko maji zime bleki Na kata maji kifi kama beans zime bleki Niko fiti nime kula makuki na makeki Oh yes baby Sete, sete, napendaga zile zime sete Jicho nyanya, oh yeah, wale wame sete Zime sunga tu kwa kibete Simama, wacha kukatika kwenye kete
Kete, wacha kujizunga tu kwa kete Tunajua genge ilishani visha bete Mina piga miti weni mate Mina piga miti weni bate Bate,
bate, boss, eh Mazo sinitoke, kuna toast Anataka tu niende kwake Maso sema kebab, ya ndio mkate Eh, boss, wacha mpiga mate
You got, that denda, She can really get a good one.
Good one.
You got that tender. She can give you a good one.
Good one.
You got that tender. She can really get a good one.
Good one.
You got that tender. She can give you a good one.
Good one.
Well, Abba is out. What's really cracking like it? Hey, that tender. Can you make me meet? Cause she can get it. Shorty knows I ain't playing. Now she's the reason all of the fellas are saying.
Bona, boogie benda. Amebeba vile miwa gana benda Ajeki nikirusha that shy guy Najua anapenda ga that sly guy
Niko Erika length times width Sina height but anapenda my length She admits One of us has to be the short one in the relationship So I'ma take one for the team
Tunawatembelea, tunawagongea Wanabaki mutaani wakituongea Tulinyemelea, tukakagua Tukaacha mutaani wametolea
you got that benda She can really get a good one.
Good one.
You got that tender. She can give you a good one.
Good one.
You got that tender. She can really get a good one.
Good one.
You got that tender. She can give you a good one.
Good one.
She can't get it. She can't give you. She can't get it. She can't give you. She can't get it. She can't give you. And that's why I'm Himalayan.
Baby, do the math. Add the bets approach closely by the legs. Let's multiply. Haina mbulu piga hesabu. Karido as a Himalayan. We on fire. Mayday, tuna take it there, baby.
Yo, this is my moto. Katia demo moto. Wacha chalia shike moto. Eh, usha shinda loto. Yo, never ever msoto. Niko time. Yani pronto. Daktari loliondo. Yo, mchezo weka kande.
Ah, olo mi day silence. Miu wapigisha makelele sirens. Mstari ziko juice. Sema rhyme sense. Nipate tu ya maji kama high sense.
You guys.
Yes, boss. Mim dio sauce. Kusosi mi uwanza gana main course.
You guys.
She'll get it of course.
Always on track and never on course.
You guys. You guys.
That denda. Denda. She can really give a good one.
Good one.
You guys. You guys. That denda.
Denda.
She can give you a good one.
Good one.
You
guys.
Jovino kwenye track, majabu Big wazim, sauti ya dhahabu Unatakaji ma, welcome to Bora sura ni nice, ish ish, I'm the bombs Najua nimewa kwa chiu, najua leo lazima watu wa banju Yeah, chafuke kwa nini Wanauliza tutasifu happy mbaka lini Situ na shida zetu, tusikize zako kwa nini Wacha nishike drinks, nikicheki warembo hivi Tuangaliane, tusalimiane Hizo namba za simu ndio tubadilishane Vivile tumejua na leo tu Kwa hivyo leo tu, tutainuka tu Na kuruka tu, back, banju kachu Life ni fupi na amisi jifungi Na weka shida chini na tupa mikono juu Banju kachu, Banjuka tu, banjuka tu Na weka shida chini na tupa mikono juu Banjuka tu Tutumejuwano we ni bamba ni aje Situende hivo unionyeshe mdani Si uongo, hiyo kija yako ni safi Ni karibishe, nyosani juwe ni aje Na suna juwa nyo nimekame na gare Na inafaa ilare ndani ya parking Nimebonga mbaya, malkia nisamehe Nipenye hiyo keje na nishikishanga pepe Inje na ndani kila kitu ni deadly Lakini na hopa inanga wageni wengi Juhi game ni boka, sio soka Story ya watu wengi kwa uwanja na ugopa Nikusho savi le tutadu Hizo vitu tutazikuta tu Lali na mashit kujitu tupa juu Meli yuma juu zimekushika Saa Ruka juu, pa, banjuka juu Life ni fupi na abisi jifungi Na weka shida chini na tupa mikono juu Ba, 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 banjuka juu Ba, 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 banjuka juu Ba, 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 banjuka juu Na weka shida chini na tupa mikono juu Ba, 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 banjuka juu
DJ Alexis
Banjuka juu, like
mzee mkali na mashuja, wengine wengi tu zaidi ndoto, kujisaidia kutukana na mta heshma, kwa mta ikamjenga kuwa star California, mta moja bala mali master, uzaliwa tu kila siku ama aende aende wapi, kali bade kukoyo moyo ndani genge, familia jo kuingia Kenya, mzima mziki kuisikia kama kuza unga kanza pole pole, baada hita kapa baada ya kolera, kupanda kila kukikucha, wengine kano wajaribu kumchuja, kujiangalia mbele ya kio kwa ukuta, mgeni ya mekua mze wa nyumba.
Heshma kwa mta kwa mkatulikata, heshma wanigi wanatama, heshma kwa mta kwa mkatulikata, heshma wanigi wanatama, heshma kwa mta kwa mkatulikata, heshma wanigi wanatama, heshma kwa mta kwa mkatulikata, heshma wanigi wanatama.
Mziki kwangu ni kaku cheza tu chess, kachi songa kwanza na all the best, karibu tena kwa mchezo ya genge, masoja wako wote pia walete, sacrifice masoja mine miss jawai, ndio wananipa tu ni kuwe high front ya mine peke inatesa, kunifikia mtaweza, maspike bambuski ya jom kiongea, hakuna ulipia bila kuna mtegemea, isipokuwa mafanzo wangu naitaga wa genge, bila au singiwa ipanda isi nege, maisha shakioka squeeze pandagi ya akamba, guess ndio mani taga the god father, kimziki ukipenda nite bona mea, bling ya ojo meza si unamese,
manzi mnaijua, nyuma ya kila mwanaume endelea kimaisha, kuna mrembo anamshikilia na msupport kabisa, manzi weni kapesi yangu kwa benki na kuhifadhi maisha baadaye watoto wengi, tunajua ni katrak noma kwa msanii, feeling yenye unipa nikiwa studio ndani, mtoto ni kahewa ya asubuhi na mapema, jua inakata wingu, smile yako unacheka. kucheka. Se una blush unadai na kudanganya. Ukweli ningependa kuomba hizo mbana.
Nitakupa jamii ukinijali. Mimi hapa unisani unagaji. Sitakuacha.
Shugulikia kuekia twiving hata na rangi ya pawa ndika esmata. Shika inoti kucha tengeza hata. Sura nywele shugulikia na vitu katha. Yondringi maboy wangu vile tu meva. Mtoto na joe ni kapa kayango ya nyumba. Na papasa mgongo nywele na sura. Matai mneza kwa kasi mbo atavo. Na jotaki manzi mwingine karibu na boy wako. Check vile unatembea kata usi. Swaga juma ringo na mkiri ya rusi. Mtoto ni kape telenda kuwa nayo. Itakwa makoi mkono wacha rungu ya nyayo. Na doja zoya kuambia mtu kazi.
Tony Boy
Kekela mdule experience saizi.
Yeah. Takupa jami, ukini jami. Mime hapa, uizani.
DJ Lexus.
Ladies and gentlemen, it's your boy's County Grand, and I got new in store for me today.
to faker. This rapper softer than used tissue papers. Squamba kufundishwa toto matusi. Talk of the town, kabo noko na mbusi. Rap wangu biashara kama koko na mtisi. Uso kunichokoza ni kao na chokoza Lucy. Utapigwa makofi na utagongwa mabuzi. Mindo wita ama nigga wana mohawk mambuzi. Christoph, we ni big meat. Now when he recross, either way in the street, lazima ni boss.
Yeah, I told you I was thinking Kenya Music International. And so the whole industry at large had to buckle up. You see, we made a lot of money from the original version, but on the remix, that cheddar's gonna double up. They're trying to figure how we get them dollars. Cause the money coming shorter than Inspector Mwala. But when I'm back on the deal, on the track of my kill, I might be the baddest rapper up on the track with stack in the mill. When I wreck this tune, I'll be arrested soon. But Jah guide me, please, hope that you bless me room. So kani kali ni kali, wada wizo chali ni nani. Basi swali ni kali, na mindo kari mistari. Ihabari hatari, so kitimbali. Miniko safari kwa gari, miniko bandari na nyari, miniko Nairobi kigali. So if the talk is ijali, you at the end, bado mindi twen kalari. Okay.
Oh my god, now hear this, hear this.
Shilingi, no bombo clad, no more na ya bingi. Miu make shilingi kwa wingi na siringi. Na kashilingi ni nyingi, watoto tu kwa wingi. Miu wape nata niki wako barabara. Napenda madem wa fiti, no gwara gwara. Ata hivyo bado miu wana gwara gwara. Track ni safi, wacha mina da dara dara. Miu waga juicy pende tu swara swara. Miu wape nguwa star, I'm a big baller. Miu wape everyday, no white collar. Miu kama solar man, I'm a kama dollar.
Nikisimama kazi basi rap ikai. Wanataka mini si dish, mini si fire. Yule mchizi jo wachaneni nae. Hata angekuwa mlango msibishane nae. Hizo kitimbi ni za mama kayai. Siwezi lima shamba na nitoke kirae. Ni lazima nijaze mafuno kwa makarae. Na kama sivyo basi noma tuende karao. Ushaila landani mara kibao. Utakusanya kuni tukisha tupambao. Ni Abbas na baba yao, babu kubwa. Na jina isi kwenye vasti ve glass kubwa. Kristo, basi baka.
Unasema pana,
hapana.
Huku kilia mina fumilia,
mina kazana na kazana.
After yote siamini badi zenambia.
Na kumaga mikwa heri, nami na kutakia la heri. Kukupenza misiwezi, jamani mpenzi kwa heri. Na kumaga mikwa heri, nami na kutakia la heri. Kukupenza misiwezi, jamani mpenzi kwa heri.
Na shugulika kila kitu yangiru defeat. Lopotea tumtano lfrani mechizi. Silalo kusemu kweli sikuli. Kedani vana taskuzi situli. Nipige makofi labda na oja. Manikuwa sipeme na skankani mechoka. Kuzitetea pali nika wapali siko. Nase tumetupa miaka sita hivyo.
Unasema apana, apana.
Kukilia mina fumilia,
mina kazana, na kazana.
After yote semini vande zenambia.
Na kumaga mikuwa heri, nami ina kutakia la heri. Kukupenza misiwezi, jamani mpenzi kwa heri. Na kumaga mikuwa heri,
tulia, biashara yetu bado mimi nimeshikilia. Na nguvu yangu yote naweza. Pesa yako kuna mali poa nimeiweka. Unaweza chuna kadhaa ukitaka. Zile zitabaki nunua nazo shamba. Lazima tufikie maisha yetu ya mbele. Si kila siku kelele kelele.
Tuki wana wewe, mambo yako yenda pombo. Japo nisonge hapo, matatizo yako yako ma.
Mwawele ama minaona vitu zangu. Ndacha kwenda kwa mama pima choku kunywa ngangu. one ukiapoa kwani umechipaka nini na hope umechipaka huko jinish asubuhi kifika joy club msitoki bila wewe nimekukuta jonda ni igoti hebu simama kwanza nikagwezo vitu nikiona simesimama lazima jonda kutibu na simesimama lakini kuze swali umevaa chupi ngapi jo hapo ndani usiniongeshe kigoso jo kwani ni mlami leo umebeba sidi zangu sidani trust yangu iko na bado za sema nami sina trust na bado za sema nami
niko macho niko kero ro niko kero niko macho niko kero ro niko kero niko macho niko kero ro niko kero niko macho niko kero ro
I'm with you friend gonna get you by my mother lakini msema kitu moja tu I'd rather get kwa kero ro iko huko ndani ya tumbo na msha wako huko ndani mother napiga makumbo ndio nataka kuna kila mtu kwa club amewaka Badland combine na tebe chumbaka Tembe na magoti kakombe hakuna raka
Acha maski zeni zeni Nampangu nampangu eti Iku iku naro iku naro Iku iku sawa
Trendy lip na chupa moja na mitini dawa Make sure trap wa magoti mefunga na kamba kasa Bada kupewa joku wa ready kuharwa Na kaini manzi joku wa ready kusisa Kwa ready kurishwa matingu siko mezinara Stima imati we kupewa kichuri ya uchana Sitmezo ya kuingia basa tatu siku na asichana Na natoka siku ya pili saa saba mchana
Aje yo waseni ambie kulienda aje Sa tisa kamili ndo mina muka Na umona mifupa Nikicheki mlangangu imefunguliwa Lakini kwa nyumba ndani hakuna kitu imeibiwa Kujichanganya, kujikanganya Kweli jana ni nini mi nilifanya Izi madent kweli nilipigwa nganya Sina memory, manze sina clue Nakuta nimesota kwa meza tu ni mablu Nakuta na jirani yangu mkamba Nikienda luna msalimia bali mama Kwa asira na jibu kutahama Mundo mtu mano umzima unatabu
Ni nini nilifanya matabu, 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 tabu, tabu, ya matabu, matabu. Ya matabu. Kulitana kulienda ate, ate. Kulitana nilikunywa ate, ate. Kulitana nilifanya ate, ate. Yo wase niambie kulienda ate. Kulitana kulienda ate, ate. Kulitana nililewa ate, ate. Kulitana nilifanya ate, ate. Yo wase niambie kulienda ate, kwa vile sikumbuki kulienda ate. Nenda bezo nembe nilifanya ate. Kufika bezo wase wanateka sana. Manze tana mezo liko umewezekana. Mbaka kinduku lunavuta muadhara. Wata kwanza mbele ya wamadha. Suna tuwa batenda ntuwa vale tu. Si ni ule madha mnonwa na migu. Ata tana ni ye ulipo mekatia. Umemshika west mzee na kuambia. No wanda nimejikuta na thongwa kitanda. Nadhani ata fona mesanya. Metana kuambia pombe zako mbaya. Kama inawezekana usiguze bana. Bana, 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 bana. Usiguze bana. Kulitana kulienda ate, ate. Kulitana nilikunywa ate, ate. Kulitana nilifanya ate, ate. Yo wase niambie kulienda ate. Kulitana kulienda ate, ate. Kulitana nililewa ate, ate. Kulitana nilifanya ate, ate. Yo wase niambie kulienda ate.
Tony Boy, even the government agrees. He's a dangerous DJ. A dangerous DJ. DJ Lexus.
Sanamu, wakati kwetu tunaabudu Mungu. Tunakula nyama, wao ni vegetarian. So kwao wakiniona wanaona mimi ni Satan. Kuna tofauti
ya mila na desturi.
Wewe umefanya niwe mbali mimi na wewe. Usingizi sipati pia yeye halali mawazo. Halali. Wazazi wetu washasema nao. Mimi na demu hatujui la kufanya. Tukiona tunaweza pata lana. Bila baraka ya baba na mama.
Songa.
Geuka ama niseme vipi. Holiday au Diwali kwetu sisi ni Idi Fitri. Shida ni ya mila na dini. Demu wangu kwa wanapenda pilipili. Ni asili yao toka kiwa mkidi. Mama yangu hapendi kula pilipili. Anasema eti itamuumiza ulimi. Vipi, sitaki kupoteza uyubinti. Wazazi wetu washasema nao. Mina demba tujui la kufanya. Tukiwana tunaweza pata lana.
kwenye gari ya kifahari. Mangoma zangu zote zimekuwa dedication to her. Nimejaribu kamote to hear my desperation for her. Mavazi ya metumba niwe smart nimenunua. Nikitafuta mtumba roho yangu imeumia.
Zangu bafu, kisha mambo safi. Na vatini sneaker, tuna vashati. Kisha kshkish, oh, sinaga marashi. Na kunywa kahawa ni kitere mshaka imati. Nasikia kuna mtu anabisha mlangoni. Kwenda kufungua aka tutoka zirani. Uwakana nipenda, yu kuwa beste angu. Meteo sisahau, leo kuniletea madafu. Leo ni lazima, edo inanibamba. Tukila station, natisa genge mbaya. Junisha shiba, sani kwenda kuhaso. Nikenda kutoka, ndo nifungue mlango. Eto, beste siamini. Napata mwenye nyumba na kifuli mkononi. Hey! Usiniharibie siku bana landlord. Umenifika kwenye ko. Weni tafash tu. Usiniharibie siku bana landlord. Umenifika kwenye ko. Weni tafash tu. Usiniharibie siku bana landlord. Umenifika kwenye ko. Weni tafash tu. Mwenye nyumba mekubala minipamba kajioni. Zatukuli atagomba tuloni kumbioni. Na pigiomoni sulu tupie mkopo.
Meta wena sahao siniko na lini yako.
Wazi nenda kwa vaite kutukulia ketepa. Kuna maza kumbele angu amejibeba. Mina yeye hapo natupa luga. Ashanza kudai.
Imagine sijakula.
Staki ajue mukula mandazi surwa.
Tunakula siya. Na nunuwa pia.
Kisha zikimbamba nanza kuniambia.
Siku jui lakini nakutaka sana. Itisha taxi tena haraka.
Kufika keza kwanza ni kushtuka.
Tumekula stias na jalipa nyumba.
Sijui kwa nini mesau kukumbu. Usiniharibie siku bana landlord. Umenifika kwenye ko.
kuwaga na mamanzi kibao. Wana mangaga kwa keja juu wako maubao. Wana penda kama fruit, wana kula banana. Wameja sana kwa keja cheki wame banana. Una twins tuwili, cheki tuna banana. Wamekata maji sana cheki wana guanana.
Side, tuko hapa pika saluti. Wakituona wana heshima. We getting the money, we spending the money. We let it talk, you can go and keep your change. Wana sugar, yeah, wana sugar.
I'm the best in this chain, that's the motto. Feeling like a mealy, like I just won the lotto. My man's in the back of the club taking photos. And yes, I'm the baddest bitch in the whole world. No compromise, this the hottest combo. If I want it, then I gotta have it pronto. But I strongly suggest that you better get to going before I hit you like a 747 Boeing.
Who that? It's your boy KRI. Lulem Luya Wabusia, FYI. I'm an everyday hero. Mjaka got Biro, Nina KCD, Nishoza KBY. Unaito Perry, we msupuka Katy Perry. Come closer, bunga nami, shika kiti, Katy Perry. Abracadabra, mikono kwa brother Barbara. Tuna misbehave na brother kwa brother Barbara.
Side, tuko hapa pika saluti. Wakituona wana heshima. We getting the money, we spending the money. We let it talk, you can go and keep your change. Wana suka.
Oya, oya,
wana suka.
Shida.
Wana suka.
Oya, oya,
wana suka.
Shida. Gaza ya letaga, shigiri, shigiri. Shida. Fresh ya letaga, shigiri, shigiri. Shida, timi ya letaga, shigiri, shigiri, shida.
Na tuko tupa chokwani bosi kwa nene. The illest mzee, na precious unajuwaga mini shida. Na kila track nikipewa mui moda. Meka kadana bado shida. Na niko juni kama niga majede. Kijana tarikiu na madada. Na sedo kwenye bitu basi shida. Pacho ongeza ngata. Leo maze kukamata. Cheza karata kukapata. Kisha kata kisha toko shachi kata. Kula bata kilo kata. Maji kata watoto takipata.
Gaza ya letaga shigiri, shigiri, shida. Fresh ya letaga shigiri, shigiri, shida. Timi ya letaga shigiri, shigiri, shida.
Seven zero eight two seven six two five four. Holla DJ Tony Boy.
DJ Lexus, oh yeah, your oh favorite yeah. DJ's she nightmare. That. Contact him at 0746 307 1159.
Hey, not to go too bad, joke when you boss on it.
Yeah.
Kwa tenso kasupa nika reception. Sili nyama but kake nika exception. Katest kako suit kako originally wa moda assassination. Kavida ka simple animation. Saiji na kubwa across the nation. Timi mister hakuna mado ito. Achua do something ome rado iko. Hakuna ngangorito. Tuko fine tuko wele 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 wele, yeah. Wele.
Niko set ka square big a mass bro. Don't ka boss cause he's a mass joke. I'm so not fair, skis a bus. You tulia aga, we are you the flow. It is temperature is pandaing. Wele wele when I'm teremukaing. Shasha shanije wikaranga si niko ganga. Nobody can stew on me. No. Temperature is pandaing. Wele wele when I'm teremukaing. I'm glad you're the chile, I'm kanyagaing. And it's mad, I'm the jama you have woke with. Call up!
Return of the monster. Baduna kill, baduna let a disaster.
Wele wele.
Call me real gangster. Toka mumbao na wakilisha marasta.
Wele wele.
Everything Chris, everything Willy Willy. Hustle never stop hunting down dili. My chase kwa my sister do wana ni fili. Pepe ka rap na bado mi na wakili.
Wele wele we, wele wele. Wele wele we, wele wele. Wele wele we, wele wele.
Siku hizi mambo yangu.
Wele wele.
Cheki hustle.
Wele wele.
See my boys na my girls wako.
Wele wele.
Mbele mbele.
kelele sana. Washa hiyo kitu ndio mtoto aliambia jana usiku. Hapo ukitaka kufurahia itabidi pedi baia ndio tu vitu. Msupa alikuwa tu anataka kumanga, mina mfuata huku bamba tu bamba. Watu wameiva wako majicho nyanya, tunajifanya tuko sawa tuko. Tulifika aje club jo, kila ngoma inacheza nya rap jamu bro. Hakuna mangori jo, tuko high tuko wele 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 wele.
The thing about life is, you make it what it is. Ukitaka furaha kwa kweli you get it.
Kuhizi ngori jo, fat bass ina it's impossible. Ey, nimetoka hospital, cause the bass so sick wapi Dr. Joe. Ey, ukweli na worry jo, na drunk kwa mageji ni horrible. Na history jo, inago kushow, hakuna mutu untouchable. Ey, ndani ya wax nikikazana, siku pewa nilinyanganyana. Bona DNA, ay, 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 ay.
Okay. Uda, King Kaka niko mistari nazo ziko na wakata sana Q. Ata nonini na waire wanajua niko. Enough of that number one storyteller. One ace, mi fly ka propeller. Juu ya hewa, tunaskate na bank teller.
Hello.
Niko na wasi nani
kaka store.
Napendwa machine nani
adikos.
On speed nani naka empire pacho kwa ni boss. Tunesabu mamili we sabu malos.
Check it hustle, woo. See my boys, now my girls, my core.